tela mo matlhong a lona, ke ha setse mo matlhong a lona, ka tsoko tlase mo matlhong a lona, go le thata mo matlhong a lona, ka lala ka tlala mo matlhong a lona, ke kopanya dikgwedi mo matlhong a lona, ke tlhatswa di-stress mo matlhong a lona, ke kopanya mabaka mo matlhong a lona, ba tswalela mabati mo matlhong a lona, Modimo a bula mo matlhong a lona, ka boa ka papa mo matlhong a lona, ka nyala mo matlhong a lona, ra tlhala mo matlhong a lona. Ka sokologela mo matlhong a lona, jaanong ke khube mo matlhong a lona. Ke mpulele mabati, ke ye ngwana wa lona. Ke mpulele dipelo, ke ye ngwana wa lona. Skantsha otherwise, ke ye ngwana wa lona. Skantsha lasetsa, ke ye ngwana wa lona.
Mo matlhong a lona tse di sa siamang, mongwe le mongwe a lebile.
Botswana, this one is dedicated to all my supporters. Yes, we are about to go on another level. DDM, no fear, let's go. Come on.